This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni, baphulaphuli baka Radio 7 to 9 a.m. Cape Pulpit nguvelile kambenene ke lona othetha nani. Siyabulela ke baphulaphuli. Thank you for your faithfulness and your support and for continuing ukumamela nokuvula nomathotholo benu ke nimamela esisikhululo. Siyayazi ukuba ngabana ke lilizwi siniphathela just before nilale. Indaba ezilungileyo phambi kokuba ulale. Xelela komakhelwane, xelela abantwana bakho, xelela umyeni, xelela unkosikazi, xelela abantakwenu, oodade benu ukuba ngabana uvelile ukunomathotholo. Ziyashunyayelwa ke indaba ezilungileyo. UYesu ovukileyo engcwabeni, uYesu okoyisileyo kufa, uyashunyayelwa. Ubulungisa buyashunyayelwa. Indaba ezilungileyo neziphilileyo ziyashunyayelwa kunomathotholo. Naba abantu abagulayo bephila, naba ababotshiweyo bekhululeka. Ngaye ke unomathotholo lona enimamele kuyo, zisenzeke izinto. Siyazi but there is no distance in the spirit. As sithetha ke nani uThixo uyava imithandazo futhi uThixo uyakhulula. Mphulaphuli, now today sizawuthetha ke nge last part yayo ke le 2-part series yethu ethi tshintsha ingqiqo okanye mindset change. Mphulaphuli, this is part 2 and the last part esizawube sithetha ngayo. As been chilo ke kule veki pheleyo, without implementing certain changes in your life, you will never see change in the results that you've been experiencing. Okanye, you cannot keep doing the same thing over and over again and expect different results. Lento ke kuthiwa ngamanye amagama, that is madness. Xa usenza into enye over and over kodwa ulindele iziphumo ezahlukileyo. Ewe ke mphulaphuli, sizawufunda okanye phambi koba siyeke ekufundeni masiqale sithandaze. Uba ke kunomntu ogulayo apha endlini, mbeke isandla. Ukuba nguwo ogulayo, ubeke isandla kule ndawo ebuhlungu. Uba ke ungumntu ofuna umsebenzi okanye ofuna amathuba amashishini, bamba amaphepha akho ke la ofuna ngawo amathuba amashishini okanye amaphepha akho eshishini lakho okanye amaphepha akho ofuna ngawo umsebenzi, wabamba apha esandleni ke ezisithandaza. UThixo ke simthembile ukuba uyawuchukumisa. Thixo wethu namandla onke, ba wethu ophilayo, our Lord and our God, thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you for your love. Thank you for the divine election of our lives. Naba kaba phulaphuli Thixo wethu. Nezicelo ngezicelo. Abanye babambekile emizimbeni. Abanye abafumani mathuba okusebenza okanye mathuba amashishini. Thixo wethu namandla onke, right now, amasango mawavuleke amashishini, amasango emisebenzi mawavuleke. Makuthi yonke iminyanga abanqonqoza kuyo, Thixo wethu namandla onke, bephethela amaphepha bawaphethe ezandleni, makuvuleke mlowo masango, mabaqashwe bafuna imisebenzi. Amathuba amashishini mawavuleke, Thixo wethu onamandla onke. Lord, egameni likaYesu, abagulayo right now mabaphile ke Thixo wethu namandla onke. Zibebekwe izandla, makubekho impiliso ethabatha indawo ebomini babo. Thixo wethu namandla onke, ndiyathandazela leyo ntlungu mayibashiyile imizimba yabo, mayihambe egameni likaYesu. Thixo wethu namandla onke, nasiphi nisifo noba igama lithini, masihambe simke ngawo lo mzuzu. In Jesus mighty name siyabulela ke bawo, egameni likaYesu, amen. Awuthi ke mphulaphuli, xa ufumana ubungqina ke ukhumbule ukunditsala phaa bucala kula makhasi onxibelelwano uFacebook, uthi Velile Mbenene. Uzondifumana ke phaya. Ukundifumana kwakho ubeke sowufaka lowo myalezo utsho ukuba ngabana, Velile ndithandaze nawe, uThixo wawuvumthandazo wethu. nazi siqhamo ndiqashiwe ndiphilile ishishini lam lifumene amathuba liyasebenza ngoku uyontsala ke mphulaphula bucala ndiyabulela ke ngokuba uthe waphulaphula masiqhubeke ke nesixhono umxholo wethu wanamhlanje othi tshintsha ingqiqo or mindset change but to the last part of this series sawufunda ke phaya kula ncwadi yabase Roma isahluko seseshumi ivesi yesithathu kuya phaya kula vesi yesithandathu vesi yesithathu ithi kuba noko sihamba sisenyameni asiphumi mkhosi ngokwenyama so okanye mandiqale kanje i focus yanamhlanje is more on prayer is more emthandazweni and okanye ke is more on ukusebenza okanye ukusebenzisa izixhobo zethu zikamoya in understanding that ukuze sibone utshintsho ne results ukuba uqhele ukuphila ubomi obungenamthandazo again it's time for a mindset change thandaza ngathi ubomi bakho bonke buxhomekeke kumthandazo uthandazayo and xa uthandaza sokuthandaza ngathi ugqithisa itakane kunina umthandazo is not a religious activity even though religious people do pray but prayer is not a religious activity it's actually a communication with God it's fellowship kubaleke that we change how we perceive things xa sithandaza sithetha noThixo siyathetha uThixo uyasiva and futhi uThixo uyaphendula it is so amazing ndiyakhumbula kwiminyaka edluleyo it was different this time xa bendisiya kweli bandla ndikulo ngoku but kwiminyaka edlule I think it was in 2010 ndandifuna ibandla ndandingazazi ke phofu bandifuna ibandla but I suddenly had this hunger this thirst ndifuna uyokhonza endaweni ebu like revival so kule hanga ndandinayo ndifuna le ndawo yokhonza ndingazazi banizokhonza phi kwabe kungekho kwantente yayibekiwe kwalanga ndandihlala kwalanga ngelo xesha I remember that ndaye ndohlala phezu kwebhedi yam ndandisahlale kweza flats ezindala kwi-old flats kwalanga phaa ubuyayazi ke kwalanga i-old flats uyayazi uba it's just a small room where everything ilapha nje in the same place I remember njengoba ndandifuna indawo okhonza ndachopha phezu kwebhedi ndasonga izandla zam ndathi okay thixo like kanje ngoba ndibalisa nje ngolu hlobo it was not a religious activity but it was just a communication an honest communication with God ndatsho uba okay ke thixo ndinxaniwe ndifuna indawo okhonza ndiyokhonza phi uyamazi wathini immediately wandiphendula uthixo wathi yakwela bandla umhlobo wakho oweke wakumemela kulo mhlobo wam ke uyayazi mhlawumbi mandingambizi ngegama for now wathi yakwela bandla bekumemele kulo ndabe ndandike ndamenywa umhlobo ndaqwa ngendikhonzela bandla khonza kulo but look at God uthi mandiye kwela bandla sangalibize ngegama ndandilazi baleliphi lalingekho elinye endandike ndamenywa kulo wathi yakwela bandla zange ndibe naye no-amen wathi netha aphendula athi yakwela bandla kwaphela apho umthandazo ndandingena airtime efowunini ndabaleka ndothenga i-airtime ye-R5 ndabe ndandingasalazi noba likhonzela phi lo bandlelo ndothenga i-airtime ye-R5 ndamfowunela umhlobo wam ndabuza yebawo ibandleli lakho lindawo ukhonzelwa apha athina amaxesha okhonza ndifuna uyokhonza niyakhonza namhlanje I remember it was on a Wednesday kwakukhonzwa nange-Wednesday andabazi ke noba sakhonza i-Wednesdays na but phakathi evekini babekhonza nange-Wednesdays ndabuza kukhonzwa phi wandinike wandixalela uba ukhonzwa phi wathi hayi mhlobo wam ndiphangela ndikho namhlanje ndizawuba khona Friday ndathi hayi noba ukho andikhathali ndifuna uyokhonza andifuni wena ndifuna uthixo ndifuna uyokhonza wandixelela wakhonza waphi ndaba phaa kwathi qala isevisi kudala ndihleli phaa ezitulweni so what I'm trying to say is umthandazo is not a religious activity yes religious people do pray as religious people do pray, but umthandazo is not a religious activity. As long as you make prayer a religious activity, you will struggle to see results. Prayer is communication with God. In fact, umthandazo unjengomntwana othetha noyise. So umntwana akathi kuwe xa ezocela into kuwe. Athi tata umhle, wena umde, umnyama okanye umhlophe kunabo bonke abanye, futhi wena inwele zakho ikhathi yakho inje, impahla zakho xa uzinxibile kuba ngathi zisefashonini noba zaphelelwa kuba zinxitywe nguwe. Akazenzi zonke zonto, athi imoto yakho hamba ngayo iyacwebelezela eba ngathi ihlanjiwe noba seyinothula, uthula alukwazi uncamathela kuwe. Akenzi loo nto umntwana xa efuna into kuwe. Uza kuwe afika athi tata ndicela into ethile, mama ndicela into ethile. We need to understand that uThixo ungumzali. So when we approach God, we approach him as a parent. We approach him ngoba a parent thina as his children. Very important. Sometimes it is our attitude in communication that hinders us. No, I hinderish God uba sive. I hinderish God uba siphendula. It hinders us from receiving. That is basically the problem. You can pray religiously. As you pray religiously, uThixo akuphendule. But the problem is that you are so religious that you can't even hear God when he speaks to you. So it's important that how we do things, we learn to change things. We learn to shake things up. The children, that you cannot continue to do the same things over and over and expect different results. Mhlambi kudala uthandaza ungafumani iziqhamo okanye zi-answer, ungaboni impendulo emthandazweni wakho. It's not that God akakuvanga, ukuvile. It's not that akaphendulanga umthandazo wakho. Uyiphendula, but you are unable to receive because of your perceptions, because of how you perceive, how you see things. It's time to change. You don't expect God to hear you because you are conscious of your sins. You are conscious of your shortcomings. You are conscious of your weaknesses. That's the problem. Ude uthi xa uthandaza, vele mna Thixo andifanelanga ukukuthandaza, andifanelanga ukukubiza. Akakuhlawulelanga nangegazi lakho. You are busy disqualifying yourself over and over again. That is not even scriptural. When we pray according to the scripture. When we pray according to the word. It is not God who does not hear us. It is us who are unable to receive from God. It's like you have a bank account full of money. Ubeke banki kwi ATM to withdraw, but you forgot the pin. You don't know how to put the card. You don't know how to withdraw. That's the problem we have. We have God who's willing. Iti Bible excited. Iti. Oh my God. Uti. Uqale athi kwenye ndawo. Uti. Ukuba abantu bam ababizwa ngegama lam bangaziguquka bazithobe bathandaze bafuna ubuso bam ndiyobava ndisezulwini ndiphilise sifo sabo. Athi kwenye ndawo, before they call, I will hear them. While they are still speaking, I will answer their prayers. Listen to that. This is God who's waiting, eagerly waiting for us to call on him. Eagerly waiting for us to call on him, to pray. Ati kwenye ndawo, ati hizani sibonisana, nobizono zenu zibovu kwe, ndo ninqobela, ndo zihlamba, zibe mhlopo kwe cape. This is God inviting us to pray. Ati, he is jealously longing for the spirit he has caused to live in us. Jealously longing, waiting, eagerly expecting and waiting us for us to pray. And when we go to prayer, we are busy with religion than communication. God is waiting for his children to call on him. And we have a problem of not calling. We have a problem of performing religion. Then we don't see answers because we are not capable of receiving. It's a mindset thing. It's time to change our mindset. When we see uThixo, yes, there are times of, there are different kinds of prayers. There is a prayer of thanksgiving. There is worship. There is praise. There are all these things. There is petitions. Zonke zikhona, there are different kinds of prayers. But God, ukhona lowo ke we fellowship. When was the last time uthethe noThixo nje? Utete nala, ubonisane naye ba, hey, these are the plans I have. I'm not sure if this is successful. Is this something that I'm capable of doing, or is this something I should be doing? Utete, without praying, the reason when you uteta no tiko, you are praying, but the reason I'm saying without praying, I'm removing the religious part of it. You communicate with God. That's communion. That is fellowship. Utete no tiko. How do you plan with your children? How do you plan with your parents? Do you plan future? The future, do you plan? But how do you plan with your wife or with your husband? Like, you speak with God. You speak. We are teta. Kona matlasho tandas are religiously kenga lendler uyazi yok tandas. Kota kona mateto matlasho salu tet. We lack that. So because this is the problem. When we pray, we speak, and never willing to listen. Like, you have something to say, but you have no room to listen, no room to hear. You just want to speak. That's a problem we have. And that is what religion has done to us. It's time to change perceptions. Look at Jesus. Ayovusu Lazarus. Uti bawo. Listen to this. Uti bawo. I do this for the sake of this. Meaning, I don't need to pray, but I am praying for the sake of these, so that they may know that you have sent me. That was the prayer Jesus prayed. He didn't pray to raise Lazarus. He didn't pray for him to be resurrected. He said, Father, I do this so that they may know that you have sent me. Lazarus, come out. What kind of a prayer is that? He was not praying for Lazarus to come out of the grave. He commanded him out. But his prayer was that I do this. Now I'm lifting my hands and I'm calling on you so that they must know, they may know that you have sent me. Other than that, I don't need to do this. I have my own time where I separate myself from everybody and then I pray. But this one is not one of those. I'm not praying here, but I'm doing this so that they must know, they may know that you have sent me. Basically, he was saying, I don't need to pray to do this, but for their sake, I'll just call your name and then do what I'm here to do. Remove religion. You'll be more successful. You'll see more answers in your prayers. Don't be religious. Communicate with God as with your Father, because He is your Father. And the Bible tells us that ukuba utetetanga nabafarasu Yesu uti ukuba nina ningcole ninje niyakwazi ukuphiziphezi lungileyo abantwana benu. How much more your God who is in heaven, your Father in heaven. Uti when abantwana benu becela isonka, you don't give them rocks. When they ask for a fish, you don't give them a snake. You give them lento bayicela. Uti you are able to give good gifts. Ningcole ninje. How much more your Father in heaven? It's time for mindset change. It's time to change the way we do things. It's time to change the way we pray. Change. I am repeating this. It's time to change. 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 Yes, change, but nothing changes in your life. It's time for change. Where I've been experiencing cycles, same thing every year. This year is not going to be the same, because I will change how I do things. I will change my behavior. I will change how I do things. It's time for change. As we change things, we will see different results. So it's time for change. I am inviting you to that change. So again, Pulapul, I think next week we will do part 3 of this. So again, Pulapul, pamsizandla zakho standards and ngenxa yexesha. Bawethu namandla onke, naba baphulaphuli thixo wethu namandla onke, bafuna ukwenza utshintsho ebomini babo, bafuna utshintsha indlela abathandaza ngayo, indlela that they perceive prayer, that they perceive you, our God, ngayo. Thixo wethu namandla onke, I pray right now. Bavuke bawo as bethandaza, as they implement changes, guide them, lead them on what is the right way, which is the right way to pray, how to communicate with you. Teach them, Father, as they go deeper in your word. Guide them, lead them by your right hand. Lord, in Jesus' mighty name, I pray, may they see results they've never imagined in their lives. May they see results they've never seen in their lives. In Jesus' mighty name, we thank you, Father, in the name of Jesus. Enkosi ke baphula police yabulela ngokuba nithena sijoyina kude kube kule veki zayo. Be blessed.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.